gaci waonyeshe. Na ndo mana sky online these days. Ama nina zima phone, mana na madeni nyomi kila same. Watu wana nipigia phone, na wana rusha texti every time. Mina chuna kama sion, na poi washa inaita anytime. Okay, who's calling now? Hello, yanu meni white room cheese. Afu nilipanga ni kucheck saa hizi. Si unajua tena ya mambo ya ubizi. Meza nipa ka dakika moja please.
Ya mzee, mbona sikusomi? Vipi simu zangu, ina maana huzioni? Nimekutembia kwenu mpaka magetoni. Vipi lile deni langu, si ulisema utanigea siku za usoni?
Wait please, sija kusoma mchizi. Nitumie message please.
Hello.
Hapa mbona kaskuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski? Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madem nyomi kila same. Watu wana ni check kwenye phone, na wana rusha texti every time. Mina chuna kama sion, nikiwasha inaita anytime. Huyo na ni check right now. Hello babe, nilikuwa na issues tuna. How you vile na kumiss tu mama. Bas tumewai kunicheki ila neza nipaka dakika moja please.
No no babe, mi nisha choka sound zako. Siku zinapita sijaona simu yako. Afu kuna issue na itaji tuonge. Kuna dada minicheki kanambia ni mpenzo wako.
Wait please, sija kusoma I think. Nitumie message please.
Hello.
Hapa mbona kaskuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski?
Hello, 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 hello.
Hello.